Hey, on the streets, on the air. I mean, I'll choose money, Baba. I will choose money. Season, you get your health, and then the next thing tomorrow, shai swa imoto la uyashon. Yeah, she family akusahluphekile njalo. Generational curse abantwana nabazukulu. Qhubeka kanjalo nje ngenhlupheko. Hayi ngeke baba. Ngifuna imali baba. Kuthi noma ngagula kanjani, ngihlale ibhedlela for whatever long, but at least nasengihambile, abantwana bami basele bana something. Family yami hlali na something. Cause okusala vele sizofa. Season, kuzofa. Ay, sukani. Mali baba. Faka lawo machankura.